datimsafi.com.
Kwa mola niombe,
niombe.
Nyimbo bangu pote na Mungu akanipawe,
akanipawe.
Pate pesa gari na nyumba nijenge,
nijenge.
Funge ndoa maisha ni mimi niwe nawe,
niwe nawe.
Basi tulia tulia mama,
lao.
Kwenye chuki kimpango,
wao.
Kinuna hizo shida,
zao.
Kwani vipi tumekula,
chao.
Tulia tulia mama, kwenye chuki kimpango. Kinuna hizo shida, kwani vipi tumekula.
Sugua sugua gaga, tucheze kibaba baba. Unola kuvunja jaga, wendo mama mendo baba.
We basi usiende fa,
fa. Far, 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 far away.
Oh, Kenge music, come come ma, wendo mama, mendo baba, sina shaka, ka, 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 maliteka, sito kwacha, na kupenda sa, na na na, ah, oh. Mami I love you,
I love you.
Sweetie, I need you.
I need you.
Baby, I want you.
I want you.
Baby, my boo.
My boo.
Ana, 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 do. Penzi do tuliwe moto. Wendo wangu mami love. Tukumbusha ni utoto.
Sugua, sugua gaga. Tucheze kibaba baba. Unola kufunja chaga. Wendo mama mendo baba.
We basi usiende
fa, 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 fa away.
Usiende fa, 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 fa away.
Umbe hata sisi tukelewa tunaweza,
tunaweza.
Kuongea mpaka Kiingereza, panda juu ya speaker paka juu ya meza,
tunaweza.
Basi tujichanue wote kama pweza,
tunaweza.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.